Mokgwa wa di-AU o tshwenngwa ke maemo a tswelang pele ho mpefala motjhareng wa mmuso Freistata motseng wa Bloemfontein. Lefapha la Bophelo bo Botle le hloleha ho lokisa diphoso tse ileng tsa hlwauwa ke Lefapha la tsa Mesebetsi tseo le ha jwale di isong ho lokiswe. Ho hloleha ha Lefapha la tsa Bophelo bo Botle Freistata ho lokisa mathata ana ho sitisa malapa a beng ka bafu ho pata bafu ba bona ka nako ebile ho baka tshitiso tsamaisong ya malapa. A mang a malapa a lokela ho ema dibeke tse tharo pele ba ka kgona ho boloka bafu ba bona. Mokgwa wa di-A o tla tswela pele ho hatella Lefapha la tsa Bophelo bo Botle ho lokisa mathata ana.